treat me, the kind of love that you give me. You're so supernatural, life is incredible. I wish you were invisible, but that can be possible. Nakusiba kinami, tukaishi milimani mpenzi wangu. Sitokuacha nilepe kwa Mungu, maua sitokuchoka mpenzi. Nilepe kwa Mungu, maua utodhalilika.
Let's take over the game.